Right on. We are turn up tonight. You know me fear the man, bad man, kill a man. We born again now. Right here. Nicky Cooper, Dutty Dutty, Bassy, 10-10 to touch. Snahobi, Namasta, Labda, Toto, wa Uswas. Napenda, Vipotabo, Awa, Chesi, Mashangas. Yeto, Yoto, Bassy, Fuwa, Blouse. All of the Tema, Shauzi, Kama, Isha, Mashauz. Bassy, Bebe, Sharana, Kwama, Nana, Mwagalas. Rigoma, La Uswas, Unawaje, Zashas. La Futu, Yenge, Upendo, Kama, Vile, Ngazi, Ngazi. Seta, Jimaji, Kiyo, Yango, Ni, Wewe. Hey, baby, girl, Sezi, Lala, Mwenyewe. What's up? What's up?
What's up, Bamba?
Hey, you, girl.
Hey, you, girl. What's up, Bamba?
Peleka kasi kitandani unajua sarakasi sini yacho sini paki kama basi kama nyasa stimza kutagi nifate kama bendela unilushe kama fragi badanyagi mretenya machoma kabla kumshona na kumbuka ivo viraka kibaka na nibia kwa macho na nitwa kijasho mapozi anayoka panyo tatano kwa mkubonge rasta seta jimaji kio yango ni wewe hey baby girl swezi lala mwenyewe. What's up?
What's up, Bamba?
Hey, you, girl.
Hey, you, girl. What's up, Bamba?
Come in, Rufia. You do sing, huh? You do sing,
huh? Bamba.
You do, you do.
What's up, Bamba?
No more, de. No more.
De. What's up, Bamba?
Hey, you.
Bamba, Bamba, Bamba.
What's up? What's up?
Bamba, Bamba.
You been a doctor, ni doctor. We been donesin, donesin. No, 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 goni peleka lesi. Moyo na dunda kama kitenesi. Mimi ni doctor, ni doctor. Wewe ndo nesi, ndo nesi. Unavyo nipeleka lesi. Moyo na dunda kama kitenesi. What's up? What's up?
What's up, Bamba?
Hey, you, girl.
Hey, you, girl. What's up, Bamba?
Nami Rufia, de mana.
Bamba, Bamba.
You do sing, huh?
Bamba, Bamba.
You build, build, you build.
What's up, Bamba?
No more, de. No more, de.
What's up, Bamba?
Hey, you.
Bamba, Bamba, Bamba.
What's up? What's up?
Bamba, Bamba.
Got it. Mr. Siana Mikono.
What's up, Bamba?